zawangiti melempante nginagegele umdeni ngiyibuza kanti malunjani umngani kabani ngizokhala kubani mina ngenze njani mali kantunjani umngani kabani ngizokhala kubani mina ngenze njani Kuseni mina ngazi ukuthi ngenzeni mele ngiyoperforma ngazi ukuthi ngiqokeni bathi impilo inzima ngazi mdala ingenzeni bathi impilo yami iyophelele khoneni okhombela kwesabo sebendlela emoneni bathi kusasa lami liyophelela emoyeni angisakwazi ukwenza kahle nasesikoleni ngibonga ugogo wami wathi ngihlale ethembeni Kuvuke kuseni mina ngazi ukuthi ngenzeni mele ngiyoperforma ngazi ukuthi ngiqokeni bathi impilo inzima ngazi mdala ingenzeni bathi impilo yami iyophelele khoneni okhombela kwesabo sebendlela emoneni bathi kusasa lami liyophelela emoyeni Angisakwazi ukwenza kahle nasesikoleni Ngibonga ugogo wami wathi ngihlale ethembeni Ngibonga umama wami wathi ngihlale ethembeni Hayi ngihlale ethembeni Ngihlale ethembeni Ngihlale ethembeni Hayi ngihlale ethembeni Aphuthuma gijima baleka Mahetha nesidina zokubamba uzohlanya uzohlanya Ngithi ntwana baleka Abaleka baleka baleka Aphuthuma gijima baleka Mahetha nesidina zokubamba uzohlanya 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 Ngithi ntwana baleka baleka
Washo, washo, washo.